Hello. Ni aje mama? Nimeona umetry kunicall. Kinicall nilikuwa studio. Anyway, ukiwasha simu sio nicall tupige ile story. Yeah.
Sedo.
Fungulia TV. Uone vijana wako wakifanya mambo ndani ya mitambo mama. Mm-hmm. Sauti tamu kwenye radio. Nimefika hapa juu ya maombi yako. Hata kama sijafika niendako. I know I'm on my way. Napenda ukitabasamu, I hope I make you even prouder. Na uzidishiwe afya uone nikivuka boulder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi, I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka. Straight out of heaven, malaika. Upendo wako haujawahi badilika. You say, take your time while you always in a hurry. Be a star, let the giant tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. How anioni vile unavyoniona mama. I'm gonna conquer the world with my guitar.
Life si fair already, tukikompea kwenda uni au kwa milioni na dredi. Utajiambia hii moja ikui. Passion haitaipesi, uache bolu utaikuwa Messi. Hata ujitolea iwezi. So niambia ni kasi, my dream, a world ingeonaje. Mapenzi na unapimaje wazimu, kujua dream yangu ni crazy. Just needed someone to believe in me. I'm living to be more than just another boring eulogy. Na siwezi toka bila kuacha jina. You'll remember me. My name will live forever. May our memories together be as nice as sunny weather days. Like your energy, I'm grateful and I'm proud of me. Siamini nacha legacy mama.
Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama. Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama.
I'm gonna conquer the world with my guitar.